kukalia, uzuni rohoni twabalilia, wingu jeusi machoni pasia.
See you.